Akulendo obanda kwao angakale ave palibe kando nandini zate pangwela mchape nanena kuti akumwa zazapa koma zopano pangwela mchape ambili hafa pobuza kale akulendo obanda kwao angakale ave palibe kando nandini zate pangwela mchape nanena kuti